studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saaji sakki kumaɗo Ousmane Diko haalantan kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewde maison de la presse la Bamako Salim Diora jengodirta e ɓoggi jande ɗi batu kawra leydi ndi ana wonda ndenno keñe ka fuu yo tongganɗe kawraɗe les région ŋaji ɗi gondano jongitiɓe ana jeeli wartude ka eɓe kulti hono wayde ndenago goduɗo le région ŋaji sahel ɗi ɗum e wonde ɓe darde hono gueɗe ciñeɗe ɗe ka tinno jafina wirfugol mabɓe ley leydi ndi joole e mali martini kumpa ana jiiɗi nuygal séria meɗen nde waylite ndenno faɓe keeɓa kamɓe du darɗe ley suudu assemblé national hannden yo timmoɗe hono wattu keesanaɗo nodditeɗo état d'urgence gondanoɗo ila noga lewru novembre hitande ujunaye ɗiɗi e sappo e joyyi caggal hono massiba gakka hôtel radisson boulou ɗo Bamako ɗo yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani batu kawra leydi ndi ana wonda caggal yambere puɗɗoɗe batu o ñalande keñe nde ka fuu yo tongganɗe kawraɗe les région ŋaji ɗi fawarde eɗi koɗɗaɗe jongitiɓe ɗi kañum eɗi joola e mali kollita ndenno tongganɗe ɗe ka fuu andini sababuji tiɗalla mali ka kañum eɓe darti du hono noka heɓanirte jogola keɗɗono Mamadou Samba Seku fa ɓeydoroɗen faamu
ley tongaɗe kulitaɗi tun ɗi hultan wiide sa'a foof basiji nder leydi mali ndi yo batte rafi joolallam o no haniri ma rafi saria ma dun rafi huncangol hoore fuccugol keɓe no haniri kala garɓe hawruden ɓe gaɗino dago fewde laamu o heɓande dabare ɗiɗo ti allaji keƴaɓe yogo ka kuliti wiide haala jaam e gotumako leydi ndi wawataka fi haalede so ni wi laamu o wala nder tattiji leydi ndi foof kammar ɗum ɓe wajabini yo keƴaɓe laamu ɓe tawe nder tattiji leydi ndi foof inde azawad o memama sanne nder totodiral hakkillaji ɗi wattumo keyaɓe yogan hollita wiide eɓe andiri azawat tan nokkure leydi ndi woɓɓe kuliti mette mum en e dow no kabaru muɗum sefora e ley tarkuru kawral ngal kambar ɗum jaati won kulitiɓe wiide yo kabaru inde azawat o laaɓine e ley totodiral hakkillaji fa radio fedde lanninɓe batu o holliti wiide ɓoyata jaati ɓe ndellal yimɓele yaadi wadde kaldal nder région kidal toon kala ko heɓat toon na hani hollitede fedde nde fadde timmode batu o
heƴaɓe jongitiɓe ɓe du ana gonno e batu o ndenno eɓe ndenno e wi mabɓe ka eɓe domti ko heewi ley batu o hono wawde wirfade mabɓe ndenno ley suudu baba ka ndenno ɓe dardi du gueɗe ciñiɗe ɗe futtinno jafina wirfagol mabɓe ley leydi ndi kanko Kunta Cherif Abidine malinko jongitiɗo Niger wonko haali e Sekou Gadjigo keɗɗenno ko Mamadou Samba Sekou faccitan hen
pour que les réfugiés retournent là il y a des conditions
wifagol ñongitibe be wawataga fi dawrede ni enne tafun yu ndenagu heja nokku o raf ndenagu ne ana nder sahal e wuddu leydi ndi neddon deenidu hore mudun nder leydi janandi e fududu jaati weltari tun e andandu kabaru raf ndenagu sakira mun keddube leydi ndi jawata fi wartude sabi sakira mun endun dum hultata be so laamu fiyal dabare wifagol be do ñongitibe hono dum hulta le takuru sikke wala be jilata wartude sabi hono bimini torra fuf be ngala nokku do be ngoni be mbowi dun on ɗon nokku minen kam minen gikkani hewtugol jamɓe deƴƴere saabi guɓe kaptoje e gouvernement o foof no huncani hoore kabaru muɗum ndenno yo kamɓe sinɓe talkuru ndu ɓe dawrana wifagol ɓiɓɓe leydi mali jongitiɓe
ɓe
joole e mali ka kolliti ley batu o nuygal saria an hani waylitede ko cakkite batu o hani heɓande jogola ɓe dardi hono malinkaɓe wonɓe joolare ɓeydu joola koyɗe mum e ley suudu assemblé dow latade député en kanko Mahamadou Camara gonɗo e fedde malinkaɓe wonɓe joolare wonka haalde Oumar Waygalo keɗɗana ko Mamadou Samba Sekou faccitan hen
nos attentes sont très nombreuses
komin donti ko no heewi sanne yo dun nder sifaji kewɗi banggal wayltere nder nuygal sariaji ɗi an hani ɓe gatan hakkille ɓiɓɓe leydi mali gonɓe caggal ɓe gilla joingo gollirde humaninde kabaru ɓiɓe leydi mali gonɓe caggal e wattu hitande 1991 nde haala député en mabɓe ɗum haalanoma ndenno miɗen duumi yo kabaru muɗum huncene hoore so banggal kabaru ndenagu fay goto dulla no sollasaɓe amen no wurri ana hani ɓe ɓeden e faamu e totte dun kaake kaɓorɗe saabi so sollasaɓe gala tan ɓe mbawata fewide leydi joguiɗen leydi mali ndine wala noon larmi so banggal yirwere nde ɗum haala muɗum haalama ɓiɓɓe leydi mali gonɓe caggal ɓe ana mbawi notorade ko wiyete ADR banggal ballaji ɗiɓe jiɗɗi wadde so wona tawa e ley laɓal golleji ɗi kuncante hoore banggal keɓa leydi mali ndi jaati kala nde kabaru balla na hasidina dañon ko ɓiɓɓe leydi mali gonɓe caggal ɓe neldi wattu tiɗallaji hitande 2012 ɗi min gaɗi faaba hakke milliard goto
la diaspora a contribué à l'effort de guerre près d'un milliard
hono fedde mawde suka mali dun CNJ hawri e golleji batu o fedde de dardi leedi ndi heddo e latade gotiri du nenne suka be be kali do inde azawadde pati lato du ngeji kunotodo se fecce leedi ndi kanko Abdul Karim Mayga kejaado fedde de suka be de do mali do wonko halde barke sise mo radio Mikado FM kede ko Mamadou Sam Seku faccitani en
kabaru mi joji sukabe do kawral gotum mako dawral jam e dejere e les femmes sukabe be azabad na honno jatteede onon inde nokure dina sifaji kabar politique ono bele dugu kene dugu al bilal sudan mo tumbutu na ngalure askn ka wakat jun o azabad nawtere der kabar politique na wawi sambinde hello der gotum mako leedi ndi e hakkille amen kay feccugo leedi ndi hana fe memede wakat jun o sabi dental hani huncenede hore tafun fadde mi joji goddi der dental kanden dawrude ko warata ko yalla patti ko hebi leedi sudan ko heba en sabi ndi kay yaabi feccere sanne denno e le dental eden baawi huncende hore ko heewi dawrude kala ko waawi gollede
et ce qui est faisable nous le ferons
kala ko jiddon famitaade pode fayde bemel amen Facebook na Twitter do studio tamani handen woni hono timmode wattu kessaade noddeteedo etat d'urgence odo etat d'urgence daddanodo de kewde ila de massiba hotel radisson wadnodo bamu ko do nde dun nyande noga e lewru novembre hitande ujinaay didi e sappo joyi nde bato ana o anahani jodaade du fa hollita handen o ko heba gollede hen seba hakkilon ka bi hono billare gamde do dabare yiha ka heedi yimbe ka nenno Bobakar Bokum dunke andal politika ko wonko holliti du wattu o anahani du junnede sa jeewi hono no wayde ndenaago wori handen ni kede ko haaldi e Mamman Almamin li faccitaango Mamadou Samaseku.
Je pense que en fait l'état d'urgence
hakile am kabaru état d'urgence o an hasindina sanne kami metta ma sanne takade wide der leddi mali ndi kabar mudun jati woni ko famaka sabu gila mu yamira anata jati wide e mudun wonden mu fufna hinni imadraji mudun wonon ni fay hunde wala denno an hanni joni kay wattu mudun beyde kabar mudun dun jewte yalla e dum forra e kasindina meden sabu fa hande leddi men di biltake ti allahji di bangal bonandaji di ngotali di an hanni hono ido dabareji kuncene hore batte denagu ngalurende lidde ko moni de haybugol kabaruji di dun na ngada ima daraji yalla bonandaji ngada di na wasa hulbinde jamarende e wadde cikitali der kala ko huncana hore bangal hetugol jam e dejere denno an hani hakkilaji himbe le baltine bangal dido ima daraji e kanyo dun kabaru etat d'urgence
par ce mécanisme de couvre-feu.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famuton hono nyalande martirgol kumpa e famigol do kawral deere de rutinal wadi altinernde kutiala odo batu mo acte 7 sebani hakkilo faabato no bamtare deere nokuton o li halaji jannidi ka hewbe jabbi ke hono faamu kawral deere e de rutinal gal Batu du wadi altinere nde talatay le cercle ansongo do dejere e kawral yimbe battane mudun yo halde do ngotu mbaku leedi ndi e koddal jam den hejabe temedere hewbe yimbe do yubo hono communaji bura ansongo fa warde telemsi kany en shawaji mbajodi ele odo batu kayto hono yimbe danfaga buguka kolliti mettimu en nyande altinere nde ko saati fu kasaraji laawi keraaki fi ko nana daranibe odo golle kolliti yo donnuru jabbitindu sifa waddata hono dido kasaraji laawi be daddi hono laamu ono huncana hore ko yaawi fa dum huncho be do kaddude dido kabaruji hande le micintinde on tan fa hande batu kawra leydi meden ana wonda nenno kenya ka fu yo tongande kawraade le region ngaji di gondano ñongitibe ana jeli wartude ka ebe kulti wayde denagu godu le region ngaji di nenno du e wonde be darti hono gede de ka fu ciñide de tinno jafina wirfagol mabbe le leydi di jole e mali martinama kumpa ana jidi du martini kumpa ana jidi du hono nuygal sare meden walito faabe kabe kambe hor mabbe darde li sud assemblée nationale hande noni timmode hono wattu kessade nodditeedo etat d'urgence gondanodo ila novembre 2000 du novembre 2015 du ni hitande ujinaaji didi e sappo e joyi tagal massibo hotel radisson ka odo dabare ndedo dabare ana wondano do kaddo de dido kabaruji kedde hedade fa hande yotrema ne yaso en tawde jangu